bad girl go sissy. Oh, sissy. The way you look like Rihanna. She go twink like Kitty Diana. You know you gundi si banana. Nana, oh nana. Jicho kama kaslo kumalijwana. Yuma mifuko fuko amejazana. Paka kumchit na sema apana. Apana, oh apana. Yani kama maki ndizi anazo iparamia. Oh mama, unavyota kidanki kila tawi anadandia. Oh mama, kama nafungu anati ya kika chikia. Oh mama, namlia mkuya atia taenda kuwajithia. Oh mama, oh sissy, bad girl go sissy. Oh sissy, oh sissy,
bad girl go sissy. Oh sissy, katotoka naibu, kakoshaye. Kutoka na ngatakucha, katamtamzabibu, kanigaye. Nika shikishe ukuta, nika tibuwe sibu sibu, nika dandie. Juji nipanda shuka, kama dokta nika tibu, kajisikie. Sindano kipita kwa nyufa. Chunga penzi nisiwe ngojela, nika yoyoma, kisa macho kuona. Watani bebe kwenye majela vio maoma, kafa nekiona.
Nawashwa wapi nekukune, nikupe mambo, kwanune. Basi zungusha panga boy, cheza kibinda nkoy. Katika baby, zungushie baka chini.
Oh sisi, oh sisi, bad girl go sisi. Oh sisi, oh sisi, bad girl go sisi. Oh sisi, the way you do. Rihanna, she go tweak ya Kitty Diana. And now I show up in the kukune. Nikupe mambo, wanune.
It's the Destiny Musical.